Pop soon a bala. Give me some, what you got there from your mama. Oshe, na ukitaka tunatakupa banana. Today, navolipeleka mtoto na laana. Okay, beautifully mama. Mwe wangu na udundisha pa. Usiku nomba unipe. Eti uchumba suna pena pi. Takupa adi umepo. Like this,
Like this,
oh yeah.